let's take our Bibles and look together in Romans chapter 7. My text today is from verse 1 down to verse 4. And the title of this message is Free from the Law. We all live in different countries where they have different laws. And so long as we are alive, we are subject to those laws. But when we die, we're no longer subject to those laws. Those laws no longer have any effect on those that are dead. You could take the worst criminal that has murdered and put him to death for his murder, but as soon as he is put to death, then the law is satisfied. There's no more law that can affect that dead person. So this is the subject here in Romans chapter 7 that the Apostle Paul takes up to give us clarity on those that are the Lord's. Today we have all kinds of views from different people as to whether those who are the Lord's are still under the law of the Old Testament or not.
Leo hii tumekuwa na watu tofauti tofauti ambao wanaashiria mambo yafuatayo. Wengine wanasema kwamba unapokuwa ndani ya Kristo unakuwa huru, wengine unapokuwa ndani ya Kristo unakuwa mfungwa.
Paul was preaching the free grace of God in the Lord Jesus Christ and his death accomplished for his people. He was preaching that through the death of the Lord Jesus Christ, the Lord's people have been delivered from the law completely.
Kifo chake.
But there were those in Paul's day, like today, who still say, no, it may be that we've been delivered from the law by Christ, but we still have to obey the law.
Wapo watu wengine ambao wanasema kwamba ni kweli kabisa tulikwenda kufunguliwa kupitia msalaba wa Yesu Kristo au kufa kwa Yesu, lakini bado wako chini ya sheria.
So here in Romans chapter 7 and verse 1, he begins by saying, know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law hath dominion over a man as long as he liveth.
Ifake alova chapter 7 verse 1 manena kuti nanga kodi simudziwa abale pakuti ndinakula ndi anthu akudziwa lamulo kuti lamulolo lichita ufumu pa munthu nthawi zonse iye ali wa moyo. Ndiyo maana tunaposoma kwenye kitabu cha Warumi 7 kuanza moja, Biblia inasema kwamba ndugu zangu wamtui maana nasema na hao waijuao sheria ya kuwa torati umtawala mtu wakati anapokuwa yu hai.
And so some interpret that to mean, well, we're still alive, and so that must mean that we're still under the law.
Kwa hiyo kuna mtu fulani alijaribu kunitafsiria kusema kwamba wakati bado tuko wazima, maadamu tuko wazima, lazima tuwe chini ya sheria, lazima tufuatilie tu sheria au kuitii.
Now it is true that we are alive physically, and yet there has been a time when, according to the gospel, we were made to be dead to the law.
Lakini kuna kitu fulani ambacho nitaka kukisema kwamba tunaweza kuwa tukiwa wazima, tukiwa namna hii, lakini tunapokufa, tunakuwa tu kama vile tumekufa tukiwa tena chini ya nguvu ya sheria.
When did those that are the Lord's die to the law? Paul had already given the answer in Romans chapter 6 and verse 14.
Kuna jibu ambalo linapatikana kwenye kitabu cha Warumi 6:14.
It says, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace.
Ananena kuti verse 14 ya Roma chapter 6, pakuti uchimo sudzachita ufumu pa inu. Kwa hiyo kuna jambo ambalo linazungumziwa katika kitabu cha Warumi 6:14 inayosema kwamba kwa maana dhambi haitawatawala ninyi kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema.
He's saying that for one who is a child of God, there is no sin for which that child could ever be condemned. Sin shall not have dominion over you.
Lakini Biblia inasema kwamba kwa wale ambao ni waaminifu, wale ambao wamemwamini Kristo, hakuna nguvu ya dhambi ya hali yoyote ile ambayo inakuwa ikimuongoza, kwa sababu tayari anakuwa yuko mtu ambaye amekombolewa katika nguvu za giza kupitia msalaba kwa ajili ya habari ya sheria.
Why is it that there is no sin that can have dominion over a child of God? In other words, condemn that child of God, because Christ has put away that sin in his death. It does not mean that we're no longer sinners. So long as we live, we are sinners. But there is no sin that can have dominion over us to the point of condemning us, because Christ has already put away every sin of every one of God's elect that the Father gave him for whom he died.
Koma chimodzi chodziwika ndichakuti chimo lilive mphamvu loti tsutsa ibve chifukwa Yesu Kristu adachotsangale mphamvu ya lamulo ndi chimo pamoyo wa munthu wochimwa osankhidwa kwa kumuombola muimfa yake ya pamtata.
Aimanishi kwamba tunaposema hivyo atutendagi dhambi, hapana, lakini nguvu ya dhambi tena juu ya maisha yetu haina nafasi, kwa sababu ipo kazi ya kipekee ambayo ilifanywa na Yesu Kristo katika Golgotha, ambayo inatufanya dhambi isiwe na nguvu juu ya maisha yetu.
If we are the Lord's, that he has chosen by his grace, we were under the condemnation of the law until Christ came and paid the debt. But since that time, we're no longer under the law, it says, but under grace.
Romans 6:14.
Namna nyingine ni kwamba kama ni kweli tuko chini ya sheria, lakini kuna jambo fulani ambalo labda tukitamani kuhadithia kusema kwamba hatuko tena chini ya sheria, kwa sababu ipo kazi ambayo ilifanyika Golgotha iliyonifanya, iliyokufanya wewe kuwa huru kwa njia ya msalaba.
Now that's where some who hear that and have not yet been taught by the Spirit would say, well then, why don't we just go sin all we want?
Kwa hiyo kuna watu wengine ambao wanasema sisi si wachaguliwa, tunaweza tukafanya dhambi jinsi tunavyojisikia kwa sababu tayari ameshakufa kwa ajili yetu.
That is not the reasoning of a child of God taught by the Spirit.
Izi zisimachitika ni mwana wa Mulungu amene wapunzitsidwa ndi mzimu wa Mulungu.
Haya hayafanyiki na mtoto wa Mungu ambaye anakuwa tayari amefunzwa na Roho Mtakatifu.
That's why Paul wrote there in Romans 6:15. What then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? God forbid.
Domana anaendelea kutoa maelezo kwenye hicho hicho kitabu cha Warumi 6:15 kusema kwamba ni nini basi tufanye dhambi kwa sababu hatujui chini ya sheria bali chini ya neema? Asha, amjui ya kuwa wake yeye ambaye mnayejitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii mmekuwa watumwa wake?
If I am given a license to drive a vehicle, that means I am free now to drive the vehicle. But that doesn't mean I'm free to drive that vehicle how I want to and run into people or crash into things or break the rules of the road just because I've been given a license to drive.
license yoyendetsera gari mo sizimara taudza kuti ari kufulura kuti yoyendetsa mene anga kudile pinda pali force ai amenekera kutsatira malamulo onse apa mseu. Kwa hiyo mtu akipewa license au kitambulisho ambacho kitamwezesha kutembea katika barabara, hiyo haimaanishi kwamba eneo yote anaweza kuzunguka ovyo ovyo. Hapana, anatakiwa afuate kanuni na desturi za barabara.
When it says that we're not under the law but under grace, it's the grace of God now that causes us to walk in that way that glorifies the Lord Jesus Christ. Thankful that he has delivered us from all condemnation.
Moyo wangu watsikundisiku. Tunaposema kwamba atuongozwi na sheria bali na neema, inamaanisha ya kwamba kuanzia siku ambayo Yesu Kristo alikufa, hapo ndipo ilikuwa mwanzo wa sisi kutembea ndani ya neema. Kwa chochote kile ambacho tunaweza tukakifanya, tunakifanya tukiwa chini au katika utaratibu wa neema.
So coming back here to Romans chapter 7 in verse 1, this is why Paul begins with this question addressing those that know the law. It could be those that knew the Old Testament law, but those that knew any type of law that directs our lives.
If I get to go to the book of chapter 7, if we have a new so, what for Sawat, Tonica Donakuti, Akazibikide. Ndio maana kwenye kitabu cha Warumi pale tulipokuwa 7 tunakwenda kuangalia kwamba mtume Paulo anaanza na swali kama jinsi tu hatuwezi kufuata tu ya namna hii kama tulivyoona kwa namna ya roho, hata katika namna ya mwili, katika ulimwengu wa serikali na mambo mengine lazima yafuatwe kwa hali ya utaratibu.
So the question being asked is actually going to be answered in verse 4 that we'll get to in a little bit.
Yero kusolemela kusidwa mundima yake yamba yangolake ni mundima yake ya foro. Kwa hiyo swali ambayo linaulizwa kwenye fungu lake la kwanza, jibu lake iko kwa fungu lake la 4.
So if we know verse 1 that the law has dominion over man as long as he liveth, the question is, when did we die to the law?
Monga alankula nifuso mundima yake yoyamba linanga kuti simudziwa bale kuti alankula ndi anthu akudziwa lakulo.
Deno na wanasema kwenye kitabu hicho hicho cha Warumi 7:1 nasema kwamba ndugu zangu hamjui, maana anasema na hao waijuao sheria ya kuwa torati umtawala mtu wakati anapokuwa yuhai.
So here in verses 2 and 3, he gives the illustration of someone who is married, but then whose husband dies. Is that woman still married to that husband?
Kwa hiyo 2 na 3 kushuka hapo, wanaendelea kuzungumzia kuhusiana na mama au mwanamke ambaye alikuwa na mume, lakini ghafla tu mume akakwenda kufa. Ndio wanauliza, wanasema kwamba je, huyo mwanamke bado tu anaendelea kuwa chini ya sheria ya huyo mwanamume?
So here he gives an example from the law of marriage, which we know in each land there's a law that governs the marriage relationship between a husband and a wife.
Lima ama masuka limene anapokuza kupetsetsera za uzivu ndio maana wanakwenda kutoa kabisa jibu kwa habari ya ndoa kusema kwamba mwanamke anakuwa anafungwa kwa mmewe wakati ambapo mwanamume wake angali hai. Kama mwanamume anakufa au mwanamke, huyo mtu yuko huru afungwi tena.
So here's an illustration that we all can understand.
Leo abafunukuzira bwino kuti anthu apitsise somo sabuta. Hapa wameeleza vizuri ili kwamba watu waelewe bila matatizo.
It says in verse 2, for the woman which hath an husband is what? Bound by the law to her husband so long as he liveth. But if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband.
Ya pili inasema kwamba kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yuhai, bali akifa yule mume amefunguliwa ile sheria ya mume.
But verse 3 says, so then if while her husband liveth she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she be married to another man.
Koma mamunayo agafa, iya masumido kula mulori, chote nusakala wachikololo ngati akwatiwa ni mamuna wina. Basi wakati ya wapo hai mumewe, kama akiwa na mume mwingine, huitwa mzinzi, ila mumewe akifa, amekuwa huru, hafungwi na sheria, hiyo hata yeye si mzinzi, ajapolewa na mume mwingine.
Now, there are some that argue that it's when we believe on Christ that we are then delivered from the law.
Tunakuwa tukiwekwa huru wakati tu pale ambapo tunamwamini Kristo Yesu.
That's why you hear preachers going around and telling people that if they'll just accept Jesus as their Savior, then He will forgive them all of their sins, but it's dependent upon their believing.
Nchifaje anthu ambili akutamanga ndi kulalikira uthenga.
But look what Paul writes in verse 4, Romans 7:4.
Omani zosiana disimene Paulo analemba wa verse yake ya folo ya Roma chapter 7. Kwa hiyo inatofautiana kabisa na yale ambayo Paulo aliandika zaidi kwenye kitabu cha Warumi 7.
At what point were those who are brought to believe on the Lord Jesus Christ by the grace of God, at what point were they delivered from the law?
Kuti iwo amene amasulidwa ndi Kristu Yesu amakhala kuti amasulidwa kuchita mulo amakwatiwa ndi Kristu Yesu amakhala sali pansiso pa lamulo ayi. Ama yule ambaye amefunguliwa ndani ya Kristu anakuwa yuko huru na anapowekwa huru namna hiyo hawi tena chini ya sheria.
Verse 4 says clearly, wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law. Notice, by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God.
Nekabisa apuapo saba inasema kadhalika ndugu zangu ninyi pia umeifia torati kwa njia ya mwili wa Kristo mpate kuwa mali ya mwingine yeye aliyefufuka katika wafu usudi tumzalie Mungu matunda.
You see, this is the message of the gospel as we go out and preach. Not that if you believe on Christ, then you will be free from the law, but that those for whom Christ has died have already been freed from the law in that death.
Ipo hivi atui wana wa Mungu tu pale ambapo tunamwamini lakini kazi hii ilifanyika tu pale ambapo Kristo alijitoa Golgotha alitoa mwili wake kwa ajili yetu hapo ndipo neema iliachiliwa kwetu ya kuitwa wana.
Being free from the condemnation of the law is not something that the sinner does, but rather what the Savior has done.
Sio kazi yake mwenyewe ambayo anakuwa anaifanya lakini ni kazi ambayo Kristo alifanya Golgotha.
This is why we don't go out and preach to anybody and everybody that Christ died for their sins. If that were the case, then there's no more condemnation.
Ifaya testira likira kuti aliyense avera dzikola pasi Kristo adabube adamufera.
Those that go out and preach that Christ died for everybody's sins are false preachers. Those that go out and tell people that Christ died for their sins, but now it's their believing that saves them, those are false preachers. In John chapter 17 and verse 2, we see those for whom the Lord Jesus Christ came.
Kiangalia Yohana 17, tutaona wale ambao Kristo aliwajia kuja kuwafia.
Here he is praying to his Father before he goes to the cross.
Amen.
Kwa hiyo Yesu aliomba kabisa, akaomba kwa Baba kabla ajapanda msalabani kufa.
He says, as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life, notice, to as many as thou hast given him.
Yohane 17, verse 2, akuti mwonga mwampatsa iye ulamuliro patupili lonse, kuti wonse amene mwampatsa iye awapatse iwo moyo wosatha.
Kwa hiyo 17:2 nasema, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele.
So to preach the gospel is to declare to sinners that salvation is in the death of the Lord Jesus Christ for those that God the Father gave to his Son. Not everybody, but those that the Father gave to the Son.
Kwa hiyo kuhubiri watu vizuri ni lazima kuambia watu kusema kwamba uokovu ulifanyikaga zamani kabisa na Yesu Kristo, na hivyo lazima watu wampatie Yesu Kristo maisha.
And then again in John 17 and verse 9, our Lord prays here saying, I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine.
If I get on a demagani, Yohane 17, Gunaguti, in a dove pera iwo, Sindiba pera tibola passi, over iwo, amenemandiba saine.
Yomana saba, can I say masasa, Kuyoana to Apapo Kumina saba, saba? Inasema kwamba sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako.
So why would the Lord Jesus Christ come and lay down his life for everybody and yet not pray for the salvation of everybody? That shows right there that he didn't die for everybody.
Ngati Yesu adapempherera anthu okhawo amene adapatsidwa ndi Mulungu.
That's why back here in Romans chapter 7, Paul is not addressing everybody. He is addressing those for whom Christ paid the debt.
If we are chapter 7,
Paulo anazungumza hapa hivi, akuongelea tu juu ya kila mtu. Lakini amezungumzia juu ya wale ambao walifiwa au wale ambao waliwafia.
You notice in verse 1 who he addresses. He says, know ye not brethren. He's talking about those that are brethren in Christ.
If I jump on a verse yao ya bayawani ya aloma sebedi, akuti, nangakuti simu ziwa abale, nangakuti akuti utenga umabida kwa abale oka.
Ndio maana hapa kabisa kwa Rumi 7 tunaona kwamba ndugu zangu hamtui maana nasema nao. Hii ujumbe inamaanisha kwamba ilikuwa naenda kwa ndugu, si kila mtu, ndugu.
And then again in verse 4, you see how it begins. Wherefore, who my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ.
If I get this follow, Yaloma 7 kuna kuri chotero abale anga alongozo za abale inuso munaeselwa akufa mchilamulo ndithu bila Kristo.
Ndio maana Warumi pia hapo hapo 7:4, kadhalika ndugu zangu ninyi pia mmeifia torati kwa njia ya mwili wa Kristo mpate kuwa mali ya mwingine yeye aliyefufuka katika wafu kusudi mtuzalie Mungu matunda. Anarudilia tena swala la ndugu.
That word brethren is important.
Mauti abale tuwafunikira kwambi.
Wapendwa, neno ndugu ni la msingi sana, ni la muhimu.
It speaks of those sinners that God has chosen and brought nigh to Christ and made to be brethren in Him. You can imagine sitting down with your children as a father and speaking to them specifically, and now suddenly the neighbor's children come and they join in, they insert themselves in the discussion. You're going to tell them, no, this I'm speaking for my children, not you.
Wajitanzo kuti munthu kulangizana wako kuwauza kulankhulana nawo. Ana ako aneba anzano a nyumba kubwera mukalowa nawo pamene wajankhulapo mvera nawo zimene kulangizana wako. Kukoza kuwauza kuti nauti zisizo kukhudzani ayi ndi kulankhula ndi ana anga.
Inawezekana kuti fulani inaweza ikatendeka ukiwa unawashauri watoto wako. Pia jirani wako ambao mnaishi naye tu karibu anakuja naye anaingia katika hiyo deba au hiyo shida ambayo tayari watoto watakuwa wamefanya. Unaweza kuambia kwamba hapana, hapana, haya mambo hayakuhusu.
That's why we in preaching the word we are careful to distinguish the context and to preach only to those that God has saved in His Son, the Lord Jesus Christ, concerning the promises and the blessings that are theirs. It's not for everybody.
Kwa hiyo tunapokuwa tukihubiri lazima tuwe nawaambia watu kuambia kwamba huu ujumbe ambao ninaohubiri sio kwamba unaenda kwa kila mmoja, lakini unaenda tu zaidi kwa wale ambao wanaitwa ndugu.
And here the promise and the blessing is of being free from the law and its condemnation is to those for whom Christ died.
Kwa hiyo hizi ahadi si kwamba zilienda kwa kila mtu, lakini pia zinakwenda kwa wale ambao Kristo mwenyewe aliwafia.
That's why Paul says there in verse 4, ye also are become dead to the law. How? By the body of Christ, that is by His death.
Ndio maana kwa habari ya sheria inasemekana kwamba kwa habari ya sheria yule ambaye yuko ndani ya Kristo, sheria haina nguvu tena juu yake.
The Bible says that a body was prepared for the Lord Jesus Christ. He was God from eternity, but He came as a man. A body was prepared for Him. Why? That He should lay it down in death.
Tambueni kwamba huyu Yesu Kristo ni Mungu wa kweli kabisa ambaye ni mwanzo na mwisho. Yeye hakuna mwingine, ni yeye tu. Na alishukuru kwa ajili ya mwili ambao uliandaliwa ili kwamba kupitia huo mwili aingie ndani, afie watu afufuke kwa malengo ya kusema nini? Awafufue, aweze kuwaokoa watu toka katika dhambi.
And why did he die? It says in verse 4, that ye should be married to another. Our first husband was our sin, and it was our condemnation in Adam. Now, in the law of marriage, if that husband be dead, then we're free to marry another. When did that husband die? It's when God put it to death in the death of his son, when Christ had fully paid the sin debt of the law, which was against those that God purposed to save.
Hiyo ndiyo ilikuwa mwanzo ama ndiyo siku ambayo huyo mtu au huyo mwanaume ambaye aliashiria au alitenda dhambi tokea mwanzo alikwenda naye kusulubiwa.
So to whom are those for whom Christ died now married? They're not married to that old husband, the law, or sin and death.
Verse
4 tells us that one to whom we are married. It says that ye should be married to another, and then it says, even to him who is raised from the dead.
Ndiyo maana nne inasema kadhalika ndugu zangu ninyi pia mmefilia torati kwa njia ya mwili wa Kristo mpate kuwa mali ya mwingine yeye aliyefufuka katika wafu kusudi tumzalie Mungu matunda.
This is why the law cannot condemn anyone for whom Christ died, because he has fully paid the debt, and those for whom he died are married to him. They're in Christ.
Kwa hiyo mpendwa anakuwa kabisa haiko tena chini ya sheria kwa sababu tayari anakuwa ameshasalimisha maisha yake kwa yule ambaye alikwenda kumfia ambaye ni Yesu Kristo. Na kwa sababu hiyo ikafika na achilia nafasi ya yeye kuendelea kuwa huyu.
That's why he says in Romans 7 and verse 6, but now we are delivered from the law, that being dead, wherein we were held, that we should serve in newness of spirit and not in the oldness of the letter.
Pale verse 6 ya Roma chapter 7 kuti kwa matsopano tina masulidwa kuchilamulo popeza tinafa kwa ichi chimene tinagwidwa nacho kale chotero kuti titumikire mu mzimu watsopano sichilembo cha kale ayi.
Hiyo maana kwenye Warumi 7 kuanzia 6 pia inasema namna gani? Basi sasa tumefunguliwa katika Torati, tumeifia hali ile iliyotupinga ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya roho, si katika hali ya zamani ya andiko.
This is the good news of the gospel, not telling sinners that Christ died for them and he died for everybody, but no, that those for whom he paid the debt, they have now been delivered from that law of sin and condemnation and are saved by the death of Christ. This is what the Spirit of God does through the preaching of Christ. He draws each one for whom Christ already paid the debt, come to Christ and believe on him and rest in him, knowing that he has made them free from the law.
Haya ndiyo mambo ambayo yanakuja kwa mtu alikuwa mtenda dhambi, kumuonesha ya kwamba kumfufua katika ile hali ambayo alikuwa ndani, hali ya kifungo, na kumwambia sasa kupitia hilo anaweza kuwa natembea ama kuishi maisha ya uhuru.
Beware of preachers that go about saying that Christ died for their sins, but now they still must obey the law. That's not the message of the gospel.
Muwe makini sana na wahubiri wanaosema kwamba Yesu alikuja na akatufia sote. Muwe makini sana kwa sababu kupitia hilo anaweza akawashawishi au mnaweza mkashawishika mkaingia katika hali mbovu.
If we're the Lord's, that means we were saved by the grace of God in the death of the Lord Jesus Christ, and we serve him then by his Spirit of grace in us, not by some obedience to the law, but by the grace of God.
Kwa sababu ya hiyo si kwamba tunapumua ili ya sheria, lakini tunapumua kwa sababu ya kazi ya ufungulivu ambayo ilifanyika pale Golgotha. Na kama tunapofanya mambo yetu yote, hatuyafanyi tukiwa chini ya hiyo hali ya Torati, hapana.
That's why it says at the end of verse 4 that we should bring forth, notice, singular fruit unto God. To give fruit unto God means to give him the glory in every way for our salvation.
Kusababu kuna kuja jambo lingine tutamzalia vipi matunda Yesu Kristo. Tunamzalia Mungu matunda kupitia hali yetu au matunda yetu, tabia yetu, yeye ambaye alitufia.
What a blessing for those for whom Christ died to be now dead to the law because he paid the debt and alive unto him by his spirit of grace.
Kuna uheri kwa wale au kwa wewe ambao labda ulichaguliwa kuondolewa katika nguvu za giza na sasa unaishi hali ya uhuru ambao wewe.
What a blessing to be married to the Lord Jesus Christ, joined to him, reconciled to God in him. There's no greater blessing than that.
Kuna baraka kubwa kutoka katika hali ya dhambi kuokombolewa bila kuwa katika hali hii wala ile. Hii ni baraka kubwa.
Thank to God because of this beautiful time that the Lord gave us.
Tunashukuru Mungu kwa sababu ya huu muda mzuri ambao Bwana alitupa.
God be all the glory and honor because of this.
Kwa hiyo Bwana au mbinguni kuweze kuwa utukufu, kuweze kuwa sifa kwa sababu ya jambo hili.
We have been blessed.
Kweli tumebarikiwa.
To him be all the glory and honor.
Kwa sababu ya yeye mwenye heshima, mwenye furaha, mwenye kuwa hivyo.